shakale kokulumba nyalesa nangu bansonde shakale kokulumba nyalesa nangu lansekwe shakale kokulumba nyalesa pantu nali shiba ifyo achita muhumi wandi oh nangu lansulwe
shakale kokulumba nyalesa nangu bansonde shakale kokulumba nyalesa
nangu lansekwe Nangulansulwe shakale kokulumba nyalesa nangubansonde shakale kokulumba nyalesa nangulansekwe shakale kokulumba nyalesa pantu nali shiba ifyo achita muhumi wandi oh nangulansulwe
shakale kokulumba nyalesa nangubansonde shakale kokulumba nyalesa
nangulansekwe
shakale kokulumba nyalesa pantu nali shiba ifyo achita muhumi wandi
nangulansulwe Iyo bena valense kani shilesa ena ampanga Iyo bena valense kani shilesa ena ampasha Iyo bena valense kani shilesa ena Iyo bena Eto inende mwindi la marumbo no kumushanina Eto inende mwindi la marumbo no kumutotela lesa Eto inende mwindi la marumbo no kumusha Eto inende
mwindi la marumbo no kumutotela
Eto inende
mwindi la marumbo no kumusha
Eto inende
Tata nebo,
imwe
wanyu